indumiso nombulelo kuye uThixo wethu ngalo ubabalo lwakhe olu athe walinikela kuthi ngokutsha imihla ngemihla. Asihlangani sonke apha nje kuba isisiqhelo nje, sikutsho kwakhona nakwakhona, kodwa ikhona into engaphakathi kuthi kuba esibangela uba senze loo nto, ukuba sibonakale phambi kwakhe, sihlale ndawonye kunye naye, ewe sisikelelwe nguye. Kwaye ngako oku siyavuya kakhulu kuyo inkosi yethu, ndisoloko ndivuya kuye ukuba uyandivumela ndize ukuze ndikwazi ukusondela kuye. Hayi kuphela oko, kodwa kukuba ndinikwa ithuba lokuza phambi kwakhe njengoko ndinjalo. Kwaye siyazi ukuba inkosi uThixo wethu nguThixo onenceba, nguThixo nobabalo, uThixo okhokhelayo onika umkhombandlela kuyo yonke inyaniso. Mhlawumbi akubonakali ngolo hlobo komnye umntu okanye komnye, kodwa siyazi ukuba inkosi uThixo ithembekile kwaye ima ngento eyithethileyo elizwini layo, ima kunye nabo bancamathelene naye abamlandelayo. Ngoku yanga uThixo angasinika inceba ukuze uthi ulwangazelelo lwethu njengoba sivile izolo, kuba sithi silangazelela ukumlandela ngamandla ovuko lwakhe. Mhlawumbi ndawuthanda ufunda phaa kuYoshua isahluko samashumi amabini anesithathu. Apha kubhaliwe kuYoshua isahluko samashumi amabini anesithathu. Kwathi kwakuba yimihle emininzi emveni kokuba uYehova ewaphumzile amaSirayeli ezintshabeni zawo zonke ngenxa zonke, uYoshua esele indoda enkulu ekhulile wabiza uYoshua onke amaSirayeli, amadoda amakhulu awo neentloko zawo nabagwebi bawo nababhali bawo, wathi kubo, mna ndisendimdala ndikhulile, mina ndikubonile konke abekwenzile uYehova uThixo wenu kwezo ntlanga zonke ngenxa yenu, ngokuba uYehova uThixo wenu nguye onilwelayo. Khangelani, ndinabele amaqashiso nezintlanga zisaseleyo ukuba zibe lilifa lezizwe zenu, sithabathela eYodani kunye neentlanga zonke endizinqumleyo zesa kulwandle olukhulu ngasekujoneni kwelanga. NguYehova uThixo wenu oya kuzigxotha ebusweni benu, azigqoqe phambi kwenu nilihluthe ilizwe lazo njengoko wathethayo kuni uYehova uThixo wenu. Yomelelani kunene ukuze nigcine nenze konke okubhaliweyo encwadini yomyalelo kaMoses, ukuze ningasuki kuwo nityekele ekunene nasekhohlo, ukuze ningadibani nezintlanga ziseleyo ezike zinani, ningalikhakanyi igama loThixo bazo, ningabafungi, ningabakhonzi, ningabanquli, ize ninamathele kuYehova uThixo wenu njengoko nikwenzileyo unanamhla. UYehova wazigqoqa ebusweni benu iintlanga ezinkulu ezinamandla kenina akumanga mntu phambi kwenu unanamhla. Indoda inye kuni isukela iwaka ngokubuye uThixo wenu nguye onilwelayo njengoko wakuthethayo kuni wakuthembisa. Zigcineni kunene ngenxa yemiphefumulo yenu kuba nimthande uYehova uThixo wenu. Kuba ukuba nithe nabuya nanamathela kumaqongqolo ezintlanga ziseleyo ezike zinani nendiselana nazo nadibana nazo zadibana nani. Yazini kakuhle ukuba uYehova uThixo wenu akayi kuphinda azigqoqe ezintlanga phambi kwenu zoba zizibatha nemigibe kuni neziniya emacaleni enu noviko emehlweni enu nide nicinywe kulomhlaba ulungileyo aninikileyo uYehova uThixo wenu. Namhla ndihamba ngendlela yoluntu lonke, niyazi ngentliziyo yenu yonke nangomphefumlo wenu wonke ukuba akuwanga phantsi nalinye ilizwi emazwini onke alungileyo abewathethile uYehova uThixo wenu ngani. Onke enzekile kuni, akuwanga phantsi nalinye ilizwi kuwo. Kothi njengoko lenzekayo kuni lonke ilizwi elilungileyo abelithethile uYehova uThixo wenu kuni, enje njalo ukulenza kuni lonke ilizwi elibi ade anitshabalalise kulomhlaba ulungileyo aninikileyo uYehova uThixo wenu ekugqitheni umnqophiso kaYehova uThixo wenu aniwisele wona. Naya nakhonza Thixo bambi nabanqula wovutha umsindo kaYehova kuni nicinywe kamsinya emhlabeni olungileyo aninikileyo. Kude kube lapho elizwi xabisekileyo elingcwele siyazi kwaye siqhelene nelizwi likaThixo esithe salishiyelwa nezithembiso ezithe zashiyelwa abantu bakwaSirayeli abanyulwa bakhe. Nje kanye ngendlela inkosi njengoba sivile apha sabona yenza imeko zokumkhonza ezokumlandela kunikwe yena kuphela udumo nembeko ngenyaniso yonke into ebingaphakathi malunga nabo hayi kuphela kubo kodwa kunjalo kuthi nje oba sivile izolo. Umpostile Paulus okanye ke umoya kaThixo ngaye umpostile Paulus wabhala okanye sele ebhalini uba kumele sigcine kwimfundiso ephilileyo koko uThixo asinike kona nakoko uThixo enze kwafumaneka kuthi. YayinguThixo angasinceda. Sivile safunda apha malunga nendlela le umoya kaThixo uthe wakhuthalela ukulumkisa abantu bakhe abakhombele indlela ekumele bamkhonze ngayo ukuba bagcine bazalisekise ummiselo kaMoses. Yayiyinkosi uThixo eyayinomdla uba ibe nenceba kubantu bayo ibonise abantu bayo uthando lwayo ububele bayo izalisekise izithembiso ezenzileyo. Kwaye kuba sifuna ukufunda kuko oku thina nanawe umntu ngamnye kuthi kumele sikhuthalele ukuba sijonge izithembiso ewe sibambelele kuzo izithembiso esithe sazinikwa zokuba inkosi yathetha kudala ngabo abakhonzi bayo abaprofeti sikuvile apha ukuba kwakungamelanga ukuba baxube kwakumele bahlale bekude kuko konke oku bangenzi nanye into ezawukwenza isikhubekiso kwigama lakhe kwaye kunjalo ke nakwixesha lethu kakhulu kwixesha eli esiphila kulo umzana Frank sele echukumisile kuko oku izolo wabonisa indlela usindiso lwethu uba ndingayibeka ngale ndlela eyanikelwa kuthi ngayo uYesu Kristu inkosi yethu ithe yanyathelwa ngenyawo usindiso obawo bethu ekwakumele balihlawulele ngegazi ekwakumele babalizuze baze babe lingqina kwinyaniso yokuba lunye kuphela usindiso lukuYesu Kristu inye kuphela intlawulelo ikulowo wenza isithembiso levangeli ixabise kangaka yiyo le kunyathelelwa phezu kwayo nje uba umntu afumane ubunye emehlweni abantu kodwa kwakungekho njalo kuThixo sivile apha uba waba lumkisa kanjani atubani te nenza ngakumbi nabuyumva namathela kumasalela ezinhlanga ziseleyo ezike zinani nendiselana nazo nadibana nazo zadibana nani yazini kakuhle ukuba uYehova uThixo wenu akayi kuphinda azigqoqe ezinhlanga phambi kwenu zoba zizibatha nemigibe kuni neziniya emacaleni enu noviko emehlweni enu nide nicinywe kulomhlaba ulungileyo aninikileyo uYehova uThixo wenu kwaye kuba eli lizwi okanye esisilumkiso okanye lenkuthazo ithe yabhekiselwa kubo abo abathi bahamba kudala phambi kwethu njengoba lizwi libhalwe phansi libhalwa thina njengesilumkiso ukuze sifunde ukuba singaxubi uba singangeni kumnqophiso sinqophisane nabo bachasene nelizwi nenyaniso bawujonga ngasemva kwaye mhlawumbi ndingavunyelwa ukuba ndithi nje ubumzana uBranham wathethayo yayisisithunywa sebandla uMartin Luther owama eqinile kuyo yonke into kwaye uThixo wamenza waqina kumyalezo wosindiso ngokugwetyelwa kubekelaphi ke kuthi thina esisondele kangaka kwimini neyure xa inkosi za kubonakala sibambelele kwinto esithe sayinikwa ngaso isityhilelo somoya wakhe ngaso isityhilelo esithe saziswa kuthi ngalo ilizwi ewe uba igama lakhe lityhiliwe kuthi uba siyamazi ukuba ungubani kwaye usenzele ntoni yanguthixwa ngasinceda asinike ubabalo ukuba sikhale sithi kunye nale ndoda ithi apha kuyisahluko samashumi amabini anesine umqolo weshumi elinesine ithi moyikeni ke ngokuYehova nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso susanothixo ababekhonza bonoyihlo phesheya komlambo naseyiphutha nimkhonze ke uYehova ke ukuba kubi emehlweni enu kumkhonza uYehova zinyuleleni namhla oyena niyakumkhonza nokuba ngothixo ababekhonza bona oyihlo ababephesheya komlambo nokuba ngothixo bama-Amori enihleli ezweni lawo ke mna nendlu yam siya kukhonza uYehova. Ingaba iso sigqibo sethu na eso, ingaba iso sigqibo sakho nesam. Na okanye thina kunye nezindlu zethu siya kukhonza inkosi. Ingaba sicicelanga oko ezinhlizweni zethu ukuba sibekele bucala yonke into efuna ukususa enkosini. Size sikhonze yena kuphela kunye nezindlu zethu. Na yonke into engaphakathi kuthi emalunga nathi. Yanga inkosi ngasinceda ukuba siphakamise igama lakhe. Amen. Indumiso nembulelo kuyo inkosi. Kumizuzu yokugqibela embalwa nje xa umzana uSmith ebesathetha. Ndiye ndahlaselwa ingcinga nje ekhethekileyo kwamele nditsale nje ukufanisa kwaye ndithanda ukuba ndabelane nani ngako oku namhlanje. Ndiyakholwa ukuba akekho uBilly Graham, akekho no-Oral Roberts kwaye akho namnye kumadoda angosaziwayo ehlabathini onganika intshumayelo echwepheshe elolu hlobo, intshumayelo enento eyithethayo ngolu hlobo njengokuba sikunikiweyo ngendlela elula ngabazalwane bethu apha. Niyayiqonda na into endiyithethayo? Anceda ntoni amagama amakhulu? Ngubani na onokusinceda? Ngubani onokusiphathela into engakhanga ifumane enkosini? Kwaye apha khona abazalwane abathi ngendlela elula noba ngumzana uFrank, umzana uSmith, umzana uRuth nokuba singobani, ngendlela elula siza namazwi kaThixo ukuze kungabikho namnye kubo bonke osaziwayo namadoda ahloniphekileyo abanokukuzisa. Kwaye kumele sifunde ukubulela oko. Ngubani ohlonitshwe nguThixo? Lo ammiseleyo ukuba abone uzuko lwakhe. Kwaye kuba ungafanisa nje oko kuthe kwaziswa kuthi, ngubani ngoku ongahloliyo ngoku nokuba liqumrhu lobunye bamabandla kanye kwiRoma ngoku? Ngubani ongaseliyo kwindebe le ihlabathi lonke lisela kuyo? Kwaye nje uba umprofeti uYeremiya kwisahluko samashumi amahlanu ananye bathe ithi abalahlekelwe yingqondo ngoba basele kwindebe yaseBhabheli. Lubaba lolunjani olokuba sivunyelwe ukuba sive amandla kaThixo ngobulula bakho konke? Ilizwe lithela sivula amehlo lasinika ukucacelwa nje kwaye ngokuqinisekileyo asizibeki ngaphezu kwabanye kodwa kuyandithoba nje ukuba kundihlisele emhlabeni xa ndicinga ngobabalo uThixo athe wasinika lona. Kwaye ndithanda ukunibuza nonke ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ukuba nixabise nibahloniphe abazalwane bethu abazisa ilizwi lenkosi ngokuthembekileyo ngokuba yinto le esakhayo, esomelezayo ngokomoya kwaye esenza sikwazi ukuhambela phambili. Lonke ilizwi likaThixo noba silityhilaphi linokunintsi elikuthethayo. Ngokunjalo xa oku bekufundiwe kuYoshua inkosi imise imigca ekhokhelayo engamelwanga ukuba itsitshwe ukuba asifuni ukuwela ngaphandle luthandweni lwakhe kwaye sifanise oko bekufundiwe apha kwisahluko samashumi amabini anesithathu kwiGenesis isahluko sesithandathu. UThixo wavumela inkqwithelo uba ize. UThixo walivumela inkqwithelo ukuba ize. Kutheni? Ngokuba imigca emibini yaxutywa. Inzala kaSete onyana bakaThixo abathwali bosindiso. Umgca apho uMesiya kwakumele uvele khona enyameni waxutywa nenzala kaKayini, umgca kaKayini, kwaye uThixo wathi siphelo senyama yonke sifikile phambi kwam, kuyandenza ndizisole ekumenzeni kwam umntu. Apha sinesilumkiso sesibini apho uThixo ethetha nabantu bakhe abo ababizileyo ukuba baphume ukuba ningazixubi, ningendiselani nabantu belihlabathi, ningabatshati, shiyekani niyinto eniyiyo ngokuba ndinimisele ukuba nenze imbali kwicebo losindiso ngani. UThixo omnye waxela uMoses wakushiyela thina wathi awuyi kubulala. UThixo omnye wathi babulaleni bonke. Kwanjengoba sivile pha eYordani nakulwandle elasentshona eyimeditariyani, yonke into ithe yatshoniselwa emhlabeni. Kubana nokuqondoko, xa umntu ongakholwayo efunda iBhayibhile uphambana ngakumbi ngaphezu koba ephambene. Kodwa ikholwa liyaqaphela ukuba konke kungantoni na. UThixo unabantu abayimbewu yakhe kwaye bakhona abanye abangeyombewu yakhe, kwaye ngokunjalo siqondile oku ngokucace kakhulu kwizibhalo ezingcwele, iimbewu ezimbini ezahlukileyo. Kwaye ngoko siyabona xa sifunda izibhalo ezingcwele nokuba kuphi kuyo yonke indawo ukuqhagamshelana kwezinye izibhalo kuthe kwavuleka kuthi. Uqhagamshelwano lwecebo elingcwele likaThixo losindiso liza phambi kwamehlo ethu, liye liqamiseka kumbi kuthi kwaye liyaqapheleka xesha neyure le esiphila kuyo. Asifuni ukuya kwiinkcukacha zokumalunga nento endichukumise kuyo izolo ebusuku, kodwa wonke umntu oqheleneyo nembali yebandla angabona ukuba isekile iyavaleka, zonke izinto zifikele ekupheleni. Wonke umntu ojonga amaceba angaphambili okansele wawubona sikubona xa sibona ukansela siqale ngenayisiya ngokhethekileyo, siyabona uba yonke ipolitiki nenkolo abo bantu bama kwiqonga elinye. Yonke ipolitiki kuyo yonke indawo, balungiselele omongameli, oosopolitiki, zonke iintetho zabo ziyamanyana. Siyakwazi uba thina konke kungantoni na, siyaqaphela uba uThixo uye wakhupha ubizo wathi nina abantu bam phumani nizahlule, phumani phakathi kwabo, nento engcolileyo ningayichukumisi. Nje kanye kuloo ndlela xa ubunye bamabandla bathi babonakala bavela ngo-1948 eAmsterdam, kwakukhona amabandla angangesandla phayana. Namhla kukhona amakhulu amathathu amabandla, yonke into ithe yaginywa kwisithuba esifutshane sexesha kodwa ikona indimbane engasozi guqe ngamadolo ayo kubhahali malibongwe igama lenkosi siguqa phambi kothixo nokuba sithi phantse kumele sinikele ngobomi bethu asiboyiki abo banokubulala umzimba kodwa yena lo onokunikela ngemiphefumulo yalo yabo bangakhange bamphulaphule mbulelo kuthixo ngayo wonke umntu othe wava ilizwe liyinyaniso likathixo kule mihla okuthatha njengokubalulekileyo kwaye okuqondileyo ukuba kuthetha ntoni na nobunzulu bento obuyithethayo ubizo lokugqibela asithethi njengako kwaye mhlawumbi sidlale ipolitiki nje encinci ngako oko kodwa yena lo othe wazivumela evunyelwa lizwi kathixo kwaye abemnye kunye nelizwi kwaye ngoko ke amanyane nothixo akwazi ukuma phambi kwakhe
aba bantu
abuthixo athe wabamisa bamiselwe ukuba bashiyeke bengabantu abahluliweyo kwaye nonke niyazi bakwenzekani emva kwexesha ngaphambili nditsho nasemva kwexesha hayi kuphela kwiGenesis sahlo sesithandathu xa uBhalam nabaprofeti bakhe bobuxoki kunganzima uba ubiza omnye umntu xa wabonakala wathi njengokulula sonke sikhonza uThixo omnye ningazithatha iintombi zethu sibathathe oonyana benu ngokunjalo nje kwayisava ntoni thixo zange baxolela abantu bakwaserayeli ngaso esisono amawaka ngamashumi amabini anesithathu afa ngosuku olunye entlango kutheni ngokuba bakreqa umiyalelo obonakaliswe kathixo nelizwi ukuba zonke ezinye iintlanga zenza into eziyithandayo ngokuthixo ukhathala kancinci ngako oko kodwa aba bantu kumele bathobele umyalelo wakhe nemithetho yakhe kwaye kulapha xa izinto ziqala ke ngokuba luvuthondaba uthixo wayengenanto ayichaseneyo nemitshato kodwa wayechasene ukumanyana kwekholwa nabangakholwayo phakathi kwabo bathe babizwa nabo bangabizwanga into umntu angayibuza ke athi yintoni umahluko phakathi kwabakholwayo nemizimba yabo kwenye indawo nje subuza izinto ezinjalo kholwa nje uthixo uthetha le nto ayitshoyo utsho le nto ayithethayo kumele uhloniphe izigqibo zakhe into endishukumisa kakhulu yayiluqhagamshelwano lunzulu lwalamadoda akwathixo ayemiselwe ukuba bakhokhele abantu bakhe ngexesha labo kuthixo ukuba babanike imiyalelo ebophelelayo noba kukuMoses noba kukuYoshua apha uYoshua uthi yabonani le mini ndihamba uhambo olunjengabantu bonke nina niyazi ngeentliziyo zenu zonke nangemiphefumlo yenu uba luqhagamshelwano olunzulu olunjani oluvela kulamazwi qaphelani ngeentliziyo zenu zonke ukuba akukho nanye into esileleyo kuzo zonke izinto ezilungileyo inkosi uthixo wenu eyazithethayo malunga nani zazaliseka phi ngani ugxininiso lukuko oku izithembiso zikathixo azizalisekanga naphi na zizaliseke ngabo kunye naphakathi kwabo uthixo abamisileyo ukuba bave ilizwi lakhe ukuba bahambe kwiindlela zakhe nokuba bamkholwe ngoko ke ugxininiso apha kulo mxholo the kwazaliseka phakathi kwenu Hayi phakathi kwamaYiputa namaAmori namaHebhuzi kodwa phakathi kwenu phakathi kwabantu bakhe phakathi kwabantu athe wabamisela ukuba benze imbali kwicebo losindiso ngabo naphakathi kwabo. Oko ewe kufika lentuthuzelo njengoba uMoses wayinikwayo mhlambi phaka uDuteronomy kodwa umqolo weshumene esihlanu ithi kuyakwenzeka ngokuba njengoba zonke izinto ezilungileyo zihle phezu kwenu ezinkosi uThixo wenu eyazithembisayo kuni iyakwenje njalo inkosi ukuzisa phezu kwenu zonke izinto ezimbi kude kumele anitshabalalise anisuse kulo mhlaba loyo inkosi uThixo wenu aninike wona. Licala libuhlungu ke lebali elo. Soloko abantu bakwaThixo behamba kwindlela zikaThixo kwimilinganiselo yelizwi likaThixo konke kwakulungile. Izithembiso zazaliseka kwaye ithuba ngethuba bawela elizwini bawela kwimilinganiselo lomgca go babisele benikelwe besusiwe bakhutshwa banikelwa kwintshutshiso yonke into uThixo ayithethayo inyaniso nokuba yathethwa ngalendlela okanye landlela noba imalunga nale ndawo okanye naleya indawo yonke into iyangena apha sahlosa amashumi amabini anesine ithi apha umqolo weshumi elinethoba wathi uYoshua kubo abantu aninakumkhonza uYehova ngokuba nguThixo oyingcwele nguThixo onekhwele akayi kuzithwala izikreqo zenu nezenzo zenu. UThixo wakubona kwaye uYoshua nje indoda yakwaThixo wayenesityhilelo ngawo umoya ukuba abantu bakwaSirayeli baya kukhetha indlela yabo. Wathetha ezi zinto enemvakalelo enzulu wathi aninakumkhonza uYehova ngokuba nguThixo oyingcwele nguThixo onekhwele akayi kuzixolela izikreqo zenu nezono zenu naxa nithe namshiya uYehova nakhonza oThixo bolunye uhlanga wojika anenzele ububi anigqibe emveni kokuba enenzele okuhle. Zintanda ezi zinkcazelo zendlela zikaThixo kunye nabantu bakhe bahamba umhlande nyuka xa sifunda imbali yokumkani bakwaSirayeli. Omnye wenza oko kwakukholisa uThixo, omnye wenza oko kwakungamkholisi uThixo. Kwakusoloko kungumhlande nyuka. Masithatha ukujonga phaa kwibandla lomnqophiso omtsha okanye kwimbali yalo. Bakunjani okwakusenzeka kwimbali yebandla, hayi ngumhlande nyuka nje. Namhla lityeli lethu. Namhla kumele sijonge kuso isiphili. Akuncedi ukujonga nje kwimbali namabali ako oko kwadlulayo noba kwenzekani. Namhla lityeli lethu kumele sizibuze uba oh Thixo ndimephi na ndimephi na ungazalisekisa na izithembiso zakho kubomi bethu phakathi kwethu ingaba sisilele phi na ingaba sirheqe phi na Ingaba inqumbo yakho iphezu kwethu okanye inceba yakho? Indono yenzayo phakathi kwethu. Nanko umbuzo. Kumele sonke sizibuze, hayi ngokungakholwa, kodwa sinokunyaniseka kwenhliziyo. Kwaye ndiyakholwa ukuba into esiyizeleyo apha. Kwanje uMzantsi Smith etshilo wathi yinyweba kuye ukuba aze apha, hayi ngesiqhelo nje. Kungokuba kukhona into esitshovayo kwingaphakathi lethu basenje njalo. Ngamanye amaxesha kungabonakala ingathi amaxesha basize apha lungisiwe, kodwa siyambulela uThixo ukuba sisenalo ukuthuba. Kodwa asizi ngokuba amaxesha okanye iintsuku zithe zamiswa. Siza ngokuba kukhona into engaphakathi esiqhubayo ukuba sibonakale ebukhoneni benkosi. Kodwa la ngamazwi abaluleke kakhulu neengcinga esidinga ukuba sicinge ngako. Aze angene, abe ngamazwi angene entliziyweni zethu sonke. Ithi apha umqolo wamashumi amabini ananye, bathi abantu kuYoshua, hayi, siya kukhonza uYehova thina. Wathi uYoshua kubo abantu, ningamangqina ngakuni ukuba nina nizinyulele uYehova ukuba nimkhonze. Bathi singamangqina. Ngoku nantsi yamilisisa. Wathi basuseni ngoko oThixo bolunye uhlanga abaphakathi kwenu. Nimthobele ngeentliziyo zenu uYehova uThixo kaSirayeli. Bathi abantu kuYoshua, siya kukhonza uYehova uThixo wethu, siliphulaphule ilizwi lakhe. Siyaqaphela ukuba le ntetho ebukhali oba anakumkhonza uYehova ngoba nguThixo ongcwele, uThixo onekhwele, kwaye ngokungqalileyo ezintliziyweni zabo bathatha lo nkuthazo ngokubalulekileyo ngenjongo elungileyo yoba bakhonze inkosi bathandekayo. Xa sizijonga thina ngokwethu namhla okanye sikubhekisele kuthi oku, ngokunjalo kusibetha njengokuvuthelwa okulihlaza. Aninakumkhonza uThixo, unako ngomlomo wakho. Banintsi abakwenzayo oko. Kwaye inkosi ithi kuMarko isahluko sesixhenxe umqolo wesithandathu, aba bantu bandibeka ngemilobo lebe yabo, kodwa inhliziyo yabo ikude le kum. Kodwa oku kumalunga nenkonzo, kumalunga nokulandela inkosi ngokuthobekileyo, malunga nokwenza oko akuthethileyo. Ngoku nathi ngokunjalo kumele sikuthabathele entliziyweni, size sivume ukuba thina ngokwethu asinako ukumkhonza uThixo ngendlela elungileyo. Sizalisekise yonke into ayifunayo ukuthi, kodwa sifuna uba phakathi kwabo abathi njengabantu apha baxela kuYoshua, siya kukhonza inkosi. Wathi Yoshua kubo abantu, ningamangqina ngakuni ukuba nizinyulele nina nini abakuthethileyo uba nizinyulele uYehova ukuba nimkhonze. Bubungqini boba nina nikhethe inkosi uba niyikhonze kukuphela ngabo yena athe wabanyula ngokwakhe abanokukhetha bamkhonze. Kwaye siyakhona ukuba usinyulile njengabangafanelanga, abaludwayingi, abantu abakuthathaka. Yena onguThixo lilungisa onamandla wasinyula phambi kokusuka kwehlabathi uba sikhonze yena, silandele yena noba kuza ntoni. Kwaye uya kusinika amandla kunye nomxhelo wokuba sinyamezele kude kube sekupheleni ukuze sikwazi ukuma phambi kwakhe. Ngoko ke asuseni, zisuseni izithixo phakathi kwenu ikhonza uThixo omnye iyivaSirayeli uYehova uThixo wethu inkosi inye niyakukhonza yena ngenhliziyo yenu yonke nangomphefumlo wenu wonke nangako konke okungaphakathi kuni ngoko basuseni othixo bolunye uhlanga baphakathi kwenu nimthobele ngenhliziyo zenu uYehova uThixo kaSirayeli bathi abantu kuYoshua siya kukhonza uYehova uThixo wethu siliphulaphule ilizwi lakhe ingaba kumangalisi na oko ingaba ingxelo yakho naleyo kulenseni ingaba yeyam sifuna ukukhonza inkosi uThixo wethu sithobele imiyalelo yakhe Kwindumiso isahluko samashumi asixhenxe anesihlanu ndiye ndahlaselwa ngumqolo omnye ngokukhethekileyo lo othi apho uncedo lwethu luvela khona ngokuba ugweba luvele empumalanga nasentshonalanga kunjalo ke akuvele ekuphumeni kwelanga okanye ekutshoneni kwalo kodwa kuThixo owadala izulu nomhlaba owenza ilanga libengezele emini inyanga nenkwenkwezi ebusuku kwenziwa nguThixo owadala zonke izinto kwaye ngoku sisajonge phezulu ayiba sijonge sibone ilanga okanye inyanga okanye inkwenkwezi ngumbono omhle lowo kodwa sijonga sigqithe yonke into ngomoya sijonge kuThixo somandla ohleli etronini owadala zonke izinto ekubhaliweyo ngaye kwathiwa ngokuba wena uva umthandazo iyakuza kuwe yonke inyama ngezithembiso kubhaliwe kundumiso sahlo samashumi asixhenxe nesixhenxe umqolo wethoba ithi Ingabe isithembiso sakhe siyasilela ngonaphakade uThixo kulibele nawo kubabala uyivincile ngomsindo kusini na imfesane yakhe ndide ndithi ke siso sisifo sam esi iminyaka yesandla sokuneno senyangweni ndikhankanya izenzo ezincangimisayo zikaYehova ngokuba ndikhumbula imisebenzi yakho ebalulekileyo yamandulo asikuya mganyana kuko oku ukulawula kosenyangweni akutshintshanga nakanye uzalisekise oko wakuthethayo uba nihamba ezindleleni zam nenze oko ndikuthethileyo kuni zonke izithembiso zam ziyakuzaliseka phakathi kwenu kodwa ukuba nithena jika nakhonza ezinye izithixo ngoku zonke ezinye izinto ezi ziyakuhla phezu kwenu asidingi ukuba sothuke okanye songeze into kuThixo kumele sizicikide ngokwethu ukuba khona into etshintshileyo ayiko kuba uThixo unokutshintsha akatshintshi kwaye nelizwi lakhe linjalo ngoko akasana ukwenza oko afuna ukwenza kakhulu ukutsho uba azalisekise zonke izithembiso zentsikelelo ndiyakhona Kulapha sifikela kwinqaku apha. Basicinga ngazo zonke izithembiso inkosi ezenzileyo kuyibandla lomnqophiso omtsha. Kwaye sizibuza imibuzo othixo. Kutheni ungenawo ukuzalisekisa zonke ezithembiso njengoko wenzayo ekuqalekeni. Kwaye njengoba wenzayo kwixesha lovelelwa okukhethekileyo emva koko mhlawumbi sifumana impendulo buyelani kum nina bantu bam zifakeni emgceni ngokwelizwi lam nithobele oko ndikuthethileyo kuni emva koko ndiza kuthwala ubungqina kwakhona phakathi kwenu ndizalisekise zonke izithembiso zam zenzikele. UThixo inyaniso. Asinakukhangela indlela yokumsola ngoba asikuyifumana. Kungaba kungasoleka kufumaneke kumna kuwe kuthi. Kodwa sinokungafihlisi ukuba uThixo usimisele asinyula wasibizela oku ekupheleni kwentsuku basiya siyambe kuzo zonke izilingo side sibone izithembiso zentsikelo zikaThixo zonke ziphelele ekubuyiselweni okupheleleyo kwento zonke okwasuswayo ebandleni kwaye inhliziyo zethu ziya kuvuya zibe nombulelo. Umntu ongazange wafunyanwa indlala, ongazange wanxana, ongazange wajonga namaxesha amabi, uphi umahluko ama-awaziyo xa sithetha nesizukulwane esitsha namhlanje malunga namaxesha ayemabi, amaxesha endlala, amaxesha xa ungayazi uba yintona esetafileni. Ewe, wawusazi mhlawumbi kwakungekho nto phana, izipleyiti ezingenanto emva kokuze isuphu. Kodwa nje ndifuna ukuthetha into enye, thina abajongene namaxesha amabi siyawukwazi ukuba sikubulele oko ngenye imini xa izinto zithe zatshintsha kwaye siya kuqaphela umahluko. Bakhona abanye abaziqhathayo abenza ngathi abazenzisayo ingathi ba yonke into iphelele. Sifuna ukunyaniseka sithembeke size phambi kobuso bukaThixo sithi Nkosi, nathi ngokwethu sithe sanetyala siye sakreqa endaweni ethile, khona into yenzeke egwenxa endaweni ethile noba uyazi kakuhle uba yintoni, kodwa sikulungele ukuza ebukhoneni bakho usincede. Sinxanelwe uba izithembiso zakho zenzikelele uba zizaliseke phakathi kwethu ukuze konke ukuxutywa, bonke oThixo abangaqhelekanga, zonke imfundiso ezingaqhelekanga, yonke into engenako engayikuma phambi koThixo isuswe. Kwaye iNkosi ngenceba yayo enkulu inokusondela ijike ijonge kuthi sithi thina njengabantu bakaThixo abaxelayo kwelaa xesha sifuna ukukhonza iNkosi uThixo wethu ngeentliziyo zethu zonke, ngemiphefumlo yethu yonke, kwaye yanga yena ogcwele inceba onobabalo angakubona oku. Bona umnqweno wethu onyanisekileyo esona ona mnqweno unzulu womphefumlo wethu aze asondelele kuthi angaziyeki nje iintsikelo zakhe nezithembiso zibhalwe emaphepheni kodwa kakuhle kakuhle azivumele ukuba zizaliseke phakathi kwethu kubomi bethu nakulo lonke ibandla liphela likaThixo ophilileyo. Masivuye ngawo amazwi athembekileyo ayinyaniso enkosi yethu. Masiqaphele ukuba iindlela zakhe kunye nabantu bakhe zinobulungisa. Masikhumbule ukuba kubhalwe ntoni na nakwindlela yemigwebo yenu silinda wena Nkosi. Ndicho naxa uThixo engena kumgwebo kunye nathi siyamlinda, silahlelwa phezu kwakhe, asinakuhamba phandle kwakhe kwaye ngokuqinisekileyo asinakufikelela kulunqaku. Thixo uSomandla othe wasikhokela kwade kwaba lapha, othe wasinika wasigcinela ubabalo, uya kukhokela asigcine kude kube sekupheleni, kwaye uyawusenza sifike apho siya khona. Indumiso mayibekho kwigama lakhe. Amen. Thixo thembekileyo, siyakubulela sisonke ngelizwi lakho elixabisekileyo elinamandla. Ilizwi lakho linakubuya lilambatha, liyakuphumelelisa oko ukuthume ukuba likwenze. Thixo thembekileyo, sinika ubabalo ukuba size phambi kwakho ngendlela elungileyo, uba sikunika imbeko nendumiso ngendlela elungileyo. Wena uyazazi iintliziyo zethu, yalazi ingaphakathi lethu, uyakwazi oko sikuthethayo. Inkosi, sifuna ukukhonza, sikuthetha oko hayi kuphela ngamazwi Inkosi, kodwa umnqweno wethu Inkosi ngiloba usinika ubabalo Inkosi, ukuze sikwazi ukuthanda ngendlela elungileyo Inkosi. Uthe wena kumnqophisi omtsho lo, uthe wagcina ilizwi lam walenza, nguye oyakuthandwa nguwe Inkosi. Oh, sinika ubabalo Inkosi ukuba sikwazi ukuba singabi ngabaphulaphuli kuphela, kodwa sikhonze ngenyaniso. Sinika ubabalo, sinike sonke ubabalo Nkosi. Qhubeka kunye nathi Nkosi nje uba silapha phambi kwakho. Sinika ubabalo ukuba sikuthande ngeentliziyo zethu zonke, njengoba wena wasithandayo Nkosi, ngokuba wasithanda kuqala wabendlala ubomi bakho ngenxa yethu. Indumiso nombulelo nembeko bekho kwigama lakho elimangalisayo Nkosi. Asinakuzinika nto, asinakuvelisa nto ngokunokwethu, hayi Nkosi, silinda wena, kwaye siyazi ukuba uya kusinceda ngexesha elifanelekileyo, uya kusinika oko sikudingayo. Indumiso nembeko mayibekho kwigama lakho elizukileyo. Amen.